abantu basizakala.
Elange, ngishisa impepho amakhanda, ngishiya nina nina.